bagutandi kati ezo zibera mpisambi omutima nokuyisa mimwanyi otyo otyo otyo
tegedele tindindi mulavu baby ye rachi walungi wanyo otyo oja kunkubya emboko baby
sovula banira nzira 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 katoli onzira
tweyagale nela 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 nela
zitawalira mutima zitakuulira magulu gakwambyemo situlako
sitawalira mutima sitakuulira magulu gakwambyemo situlako
jagala omanye ndizokusumbuwa kekwandetera okusumbuwa kiki kyakutuma okulumbiwa
nawe tumala emyaka nga twogera ngesetamwa walala labu yelinetira
labuola bannange tekitizi
okukwagala ennyo kyekirinzita maybe
zitawalira mutima zitakuulira
music.com.